no, no, no.
Sultan,
Viri baby,
Totti on the beats.
Hapa kumejaa pombe, sigara ziko mingi, misanga zinafanyika kwa wingi, hauhitajiki kunwa shilingi. Maji hapa na viti, yeah. Wengine wako komando,
komando. Abracadabra, wengine wajanja walisha jipanga na wakatupanga, boy.
Wengine wako komando,
komando. Abracadabra, wengine wajanja na wakatupanga tusipo jipanga, boy.
Nipate ndani kwenye party dom dada. Kiwanja kinanuka moshi wa mashada. Watu tunaruka machisi na madada. If you know, you know. Wengine wanakatika, wengine wameka. Wengine wanakamata madada. Wengine wanacheka, wengine wamejam. Wengine wameshapoteza rada. Kale kazuri na kataka,
na kataka.
Kana dondoka mina data,
mina data.
You know me kijaza mashanga,
mashanga.
Yes, 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 yes.